fire. Yanga on fire. On fire. Yanga on fire. On fire. Yanga on fire. On fire. Yanga on fire.
Pacheco Mirundo.
Ukiona Yanga iko uwanjani nje tuko mashabiki. On fire tunawasha moto pande zote tuko fiti. Kawaulize tukila kona Afrika mashariki. On fire sisi ndo dawi bora tena lenye ushawishi. Acha tutambezi wanachama tena tumejisajili. Habibi kuna subiri nini nenda ukajisajili. Tukiona kijani na njano tunafurugwa akili. Linapokuja swala la Yanga tunaga ubahili.
Iwe lulu matwende.
Tumeanza mapambano toka 2019. Wiso fika Navarro yeye ndo kaanzisha hii vita. Waya digital manager Hamduni Yanga pokea sifa. Hawaamini macho yao leo kisoda kimejeza pipa. Oya mlete David Mseti huyo ndo mwenye kiti. Ali wa Liverpool yupo ngangari na yupo fiti. Sauta mwambia nini Hamza mido ya shikiki. Yani vibe tu ama sa zaidi Resaba City. Huku tu Yanga on fire. Semaji ni Huseni Mtitwa. Katibu Feisali on fire unaiwakilisha. Mima na Getruda hawashikiki wameshizika. Chibidu waziri wa maji wanakuleu kwa chimbika. Iwe Tabora twende. Iwe Mwanza twende. Mbeya Arusha twende. Yanga daima mbili. Hey.
On fire. Yanga on fire. On fire. Yanga on fire. On fire. Yanga on fire. On fire. Yanga on fire.
Hongera kwa engineer raisi wetu. Wapinzani wanatubu. Huyo semaji alikaa mwendo anazidi fanya vurugu. Pongezi kwa wanachama wa on fire. He on fire ni moto kuotea mbali tunazidi kwa sulubu.
On fire vibe tu.
Vibe tu.
Yani vibe tu.
Vibe tu.
On fire vibe tu.
Vibe tu.
Leo vibe tu.
Vibe tu.